san deugal ma fofu gaay rek oh
leti jukule jukule ngikla serin jajan jay al pre 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 de game mami mansour
mansouré
mami mansour
mansouro
biram yene ibrahima kela fofu ñi xass mo la denk 10000 francs joxol ma taw simu pass ba sama loxo feex
yaroma 10000 de bok sa auto wala nga seen monsieur corma mu déposé ko
ah
mbono birum pende ngeme ali sinobo birum pende ngeme ali sinobo birum pende ngeme ali sinobo